Yebo yebo yebo, ay. Yebo yebo yebo, ke ke ke. Yeah, asa, ay. Angithi njalo, ayihlomihlasele ngekhalo. Ipili la jika bafundi labafana, ngatabasazi nempatho. Bathi bofunda kubani, ngatabasazi lomshini womkhalo. Khipha amagama amabili amathathu, bathi lolima katalisa bani. Angithi njalo, ayihlomihlasele ngekhalo. Ipili la jika bafundi labafana, ngatabasazi nempatho. Bathi bofunda kubani, ngatabasazi lomshini womkhalo. Khipha amagama amabili lamathathu bathi loli malikhathalisha bani. Bathi ngubani, bathi ngubani ke. Izinja kakhulu abasazi ke. Mele sibushele phansi ngengane. It's a wish ufana nami ke. Bathi ngubani ke. Izinja kakhulu abasazi ke. Mele sibushele phansi ngengane. It's a wish ufana nami ke. It's a wish ufana nami ke.
Bantu ngenkani, it's a